To a private school.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance coolive habitamo. Got to keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanti. The time keeps on moving. Isati malanga na kochape, we don't judge you. Got to keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanti. The time keeps on moving. It's a team alanga na kocha, but we don't judge.
Kunoni so chape, holo vena cheche vana tisa so chape. Vena boma ni vanaenda kulima. Vaya tela kuchele manzima. Valungu na vokansi ya tisivali eligible. So opponent ya pakali invisible. Ni vampiri kariba inakama. Kaya weti nala kuila kapena ni kama. Kuchongwe nako kuna badwa mwana wea kamba. Kansi ya ntimiri vinasira na Murwanda. Ukufama na futi mutivosi. Fama lavu visankale by force. No wanda bami komelani bondi 2 years. Iba mario bapaka pazeti 2 lazy. Hii ndiye update ya mchalo. Kaya kwene chienda ichichalo.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alienze kulive apitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanti. The time keeps on moving. Isati malanga na kocha, but we don't judge.
We don't judge, tipasa cheka update. Monga software ye ifuna update. Industry nankala ya mahafu. Chene chima shotako chimozi cheni lava. I hope choni simu na muri sivinga munche. Mumuuze bado yake yenze che munche. Vinzoba chawanzake swana chake kolo kwendo. Batiri che inkani silendo. Competition inasila bose vanaya mboyopana. Hip hop inasia na kuyofya nyapalasti. Ritari buga chosa singo. Imagine ina manje mampia kali single. King Danda na tisia ni mazotenzo shika. Muliea ya madezi ni vampiri vachitika. Kani yansi mana beba na tiankuku. Vesi vana zonke ativa na mwana su.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alienze kulive apitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanti. The time keeps on moving. Isati malanga na kochape, we don't judge.
Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. It's in charge.
Everyone can produce.
Chalo pechendera paman.
But not like DJ.
Apa vale tako na drama za nyumba tuang. Uli maskere ton manyumba paman. Nae rafiki datafono twinning ana muzo. Mr. Saga, let's go.
Sounds. The went to a private school.